Mule, 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 mule.
TikToker.
Much more the beat killer.
Easy.
Dracula. Batman triple.
Alright.
Usami Anza.
Yeah. Let's go.
Naimani. Selino tamu wake siku kupa moyo wangu uje uniumise na sitani kama ungeridhia unipe moyo wako kisha nikumise moyo hone mani ulishakonga sumbu seta nyoka ikafuruka seke seke lake bora kuroga chonde chonde mama usijehonga Begeti ya ndasi wakakugonga Kidona kitepe akijafumba Venye livo teswa na kumizwa Usije moto kakoleza Taswira nuru ikawakiza Mama Livo teswa na kumizwa Usije moto kakoleza Taswira nuru ikawakiza Mama Mama, 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 mama. Mama, 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 mama,
Sheikh, my African baby.
Baby.
I call Rouhani darling baby. You're the queen of my bed, Elengi. I wanna say, I wanna say that. Mbora, you hold my heart too. Kakingora kwa bedi zile voko. Baby, you know I like.
Haso sasa nimekupata rasmi Penzi wangu we ni mtamu kama ice cream Ubalako ni jisafi sina wasi Takutunza siya kupata kiurais me Jitume unavyoweza Maji ya kuoga chakule juu ya meza Pembeni supu ya pweza Mahaba ya pwani leo taongea kingereza Ubo meumbika, mungo mekumba Unavokubalika kitani kama mtumba Ongeza maujuzi ni kuwae kabisa Japo mtoto wa shea nizame ndani ya kanisa Nizame ndani nisome mpaka mnamisa Zuri wa sauti yako memzidi baka hamisa Zoba, zoba, mapenzi naumia ya rabi Toba, toba, mapenzi nalia ntatulia Kama wali nilivo kuambia nimekuchagua wewe Katia wengine mia
Mama, 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 mama.
Miakupa
na kuwa
zilangu la hupa.